Nanka madoda amathathu ewafaka emphandweni womlilo. Wangena owesine abashaya.